Nawatir bandiraɓe higiraɓe sukaɓe ummatore e jam woni e mon kibaruji meɗen ko sukaɓe ummatore hande asaben. Min Omar Hamma e Ali Ñalli janganto. Fofoma Ali Ñalli.
Jamni Allah kay Omar, habaruji ɗi e gaddanɗe hettinantoɓe en asawe o.
En jatana tanda nder gallure Ayir, noy ɓe gaɗiri julɗe mabɓe layya nder yewtere meɗen findinol du. En jahanto enda maradi to hawritere waɗande dow wittigol kaɓorɗe pomare ko wala e lawol, ni ko kantire kibaruji meɗen e fijoji pirtol ɓalli. Ali Ñalli mbiyen saabe Allah e julɗe layya suka ummatore ɓi leydi Nigeria biyeteɗo Saharadin Jibrila imonodire ota MG Boys, o yehi to enda o waɗo hiro mango nder gallure Ayir.
Non jati waɗi Omar Alarba jagore julɗe ɗe endan du ni suka ummatore o endan yehi waɗo hiro muɗum to endan ni nder kogol hirirde laya mo Agades. En kettino ko Musa Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde.
Nokku to fijoji watte suudu finatawa intran laya no Agades ɗon wonto hiro ngo endan waɗa, o wiyata kenani auta MG Boy kanko waɗi hon oɗo batu latiɗo sukaɓe ummatore Agadez hewɓe weltake e muɗum.
Mi wari ɗo gam wifude itte yewene gam julɗe no min e koreji an gardi ɗo. Mi yii du ko cukaɓe ummatore de enda no tittinkini sanne. Cigiliɓe julɗe ɗe du no kargi, noɓe gaɗiri du woɗi sanne. Min nani belɗum julɗe hiro go mi warani fuɗu no ɗon no yaada no hiɗira. Mi wardi du surbajo an, min beltake du sanne.
O ngaɗo o jimi e bami oni Saharadin Jibrila omo anditire du fahande auta MG Boy, o heɓi jaɓɓitagol mangol yaade sukaɓe ummatore.
Mi yii jaɓɓitorede ɓernde worre e yidde yaade to ɓiɓɓe wuro Agadez. Ko ɓuri welde kam woni jama'are waddunde mballa mum woɗi du hiro ngon waɗi sanne.
Sukaɓe ummatore ɓe gallure Agadez ƴami ko watta ko fijoyɗi ya yeeso, ɗum saabi cigliɗo oɗo batu aadake wadde hiroji goɗɗi kasendam hawtade e jimon mbiyeteɗo auta.
Caka wakkati seɗɗa no e julɗe layya bandimin Hawwa Mamman yehi nder nokkuje to dabbaji connoyte e ƴewde noy lumo ngon wonnoɗa.
Omar, woɓɓe mabɓe ni keeɓi conni dabbaji mumen woɓɓe ɗu ni fa hande lumo go endan welanay ɗum. En kettino ko woɓɓe mabɓe mbi'i ko wadda firta e ɗengal fulfulde.
Balɗi yani kanƴini yoga majji ɗon hoƴe no horre coggu waɗa e bey seeɗa kalay. Woɓɓe ami heɓa baccede mota muɗum, min anda himɓe heɓa ceede na ɗum waɗɗum enda jawɗi sonnama ɗo endan bawuji min kay jawdiri gotiri gaddumi kayrini ndi sodaka baƴa mede coggu waɗa hikkani noon fey seeɗa kala itade fuu minen garanno ɗo endam miɗin belti sanne ɗum ɗo kay min jeyɗo abada jawdiri gotiri gara darɗa dow jawdiri ndi min paama e lumo ngo be seeɗa kala fadde juuleɗe waɗa ɗo endam balɗe jeɗɗi min dardo jawdiri
gotiri.
Omar Alal bittiɗo enden ni to enden galeri tawoyɗo ɗum waɗi hiro go ɗon hiro go du ni fa hande hiro mergi noon Joel Gandi mergo noon kam waɗi sigila o enda miccintinen du ni fa hannden ko aranan makko ni ko imo waɗa irsigila o endan.
Ñalli, gonga laɓɗo noon tawaɗo yeeso batu makko o woni biyeteɗo Kamikaze gaɗono fijoji mbiyen fittano jikkano jarinono. Nani ko bandimin Faisal waddi ko firta ɗengal fulfulde.
Jama are kan woni ko fotti ɗum kan woni batu makko arano.
C'est mon premier concert solo.
Iro am arano ni warɓe ɓe du kolli ko jimi an no bili ɗum en. Mi nani belɗum du no wodi ñeñuɓe nder majjum. Mi yetti du sanne womɓe no ballira fuu andaɓe heɓe andanaka
batu on weli sanne. Mergowo e himɓe mum gatti daane e sukaɓe ummatore hokka sembe e iri mergi ɗi.
Mergude hunde noon ko weli kam. Miɗo watta du daane yaade sukaɓe ummatore leydi Niger ko watta ɓe cembinɗini waɗude mergi ɗi enda. Gam min he giɗe am mergude no laawol noon haalude ñuma hoore mum hettinaneɗu. Mergude ni filla mum no ɗon no yehira haniri gam ɗo leydi Niger no woodi mergoɓe. Denne seyni cembinɗinen koloɗen du mergoɓe leydi meɗen.
Sukaɓe ummatore ɓen ɗon gi'i no hani walla on gaɗowo mergi ɗi hawtade e finatawaji leydi Niger.
Sey garta e yewtere meɗen pindinal. Fedde leydi mawde hawjinde jaɓɓol malfaaji ko ala e laawol nder leydi meɗen Niger waɗi hawrinde mawde to enda maradi jeɗɗire wittinde nde. Koro majjum du woni wadde ƴamɗe e wattude sukaɓe ummatore rewɓe e worɓe nder durwi diggol e bittinol kaɓorɗe pamare.
Gonga Omar, nder hawrinde ekkintinoje balɗe ɗiɗi ɗe du ni warɓe to hawrinde nde enda du funi paami kono tukkira ko kukkita kaɓorɗe ɗe enda. Kettino ko Mohammed Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde.
Eɓe gaɗa sukaɓe ummatore rewɓe noga e joyo yuweɓe nokkuje fuu nder leydi Niger wonɓe ne tindina ne janguine e dow fi ko darto kaɓorɗe tubagol gallure maradi nde wadde oɗo batudu wonnana ni e caɗale har filla ndenagu région mo maradi o enɗan woodi e hoore huuɗo muɗum yeruno faande Abdoul Karimou Boubacar suka ummatore goto jiyaɗo maradi haaliri
nomin kerri kerol e leydi Nigeria wakkati fuu malfe no jiilode e mum ton no sukaɓe ummatore e rewɓe kamɓe gonno jiilode e muɗum ndenne e ɗum ɗo koye amin e tindinde ɓe sukaɓe ummatore
o kay ƴoyna tawa kandum tawa e ley rafi ndenago ngo nder leydi Niger ɗo o wita kenani Abdourachid Zakou o wi garagal mabɓe ɗongal hokkamɓe andal ko woɗi sanne
seni suka ummatore no jogui malfa hunde bonde no ñande go muraduji kewɗi no haɓɓamma misali mo yiɗi sodde téléphone ceede attay nani mane surbajo makko no yiɗi goɗɗum mo wawi gollididde e malfa kam ndenne e jiiɗa hawritere nde hunde ko woɗi noon minen du min koƴƴi aadi e feccititde habaruji ɗi yaade toni
adramane kutata mo agadez kanduno won ley batu o endan o wi hunde lawol noon woni ko mabɓintiniɓe ɗon endan ɓe keɓe pirta koye sukaɓe ummatore
no malfa noon ɓenimɓe mbawi wujji nanude dow ko yaawi gomnanti joƴƴini sigila ko watta tawe bittinol malfaji ɗi waɗirama e laawol gam min anditi ko hande sayto mo hen noon fuu waddi balla mum dow fiyo
kawrital ngal gaɗagal wallandu konda sukaɓe ummatore fuu paama kaɓorɗe mbiyaɗeɗe enda e koye muɗum e paamadu kondan jogade ɗenɗon jogale ɗum woni basi ko wawi waddude
joni saynaten e fijoji pirtol ɓalli
o matata ko darta fijoji coninol ɓalli ni saabi en ko jo 2021 fijoji mum nino ɗon no gaɗe ton enden tokio keke ɗum fa handen mawni wittino ɓe enden fijoji ɗi enden puɗɗa latol balbu fa handen no he hoore muɗum nder fijoji ɗi enden te ken ben yousef ɗi leydi niger jewɗo to fijoji ɗi enden ni alal yande sappo ɗo enden leydi niger kanno o waɗota fijoji makko tawi kondo ton enden
nanni mbiyen leydi guine to hanuno lilda gaɗoɓe fijoji pirtol ɓalli capanɗe joyo yaade to enda fijo to kioton jeux olympique ɗum haali alkamisare nde ko heɓta lildude ɓenimɓe gam batte allah e ñaw coronavirus ɗo won to kibaruji meɗen ko sukaɓe ummatore tili eɗen eela allah hettina en jango